Nyigisha kubyuka kiri kare mu gitondo izuba itararasa nzafatanye n'inyoni mu rukerera kuvuga gukomera kwawe nyibutsa wongere unyibutse nimbyibagirwa mwami uzanyibutse mbyutsa kare ntiwemere kunyamira mpore mvuge ineza yawe ku buzima bwanjye
ibiguruka n'inyamaswa z'ishamba ndetse nabyo ukabyumva nikugize umuntu waremye yakwibagirwa umuremyi wa byose nyibutsa wongere unyibutse nimbyibagirwa
Thank you.